Shit.
More music at neonfives.com.
Yeah, this one, let's
quit. Jam sale on.
Akaraka mo kama ju, ambaye mo na chungu baraka mmele. Chimu simu sura kam destiny kamule, mala kufecha wazala. Akaraka mo kama ju, ambaye mo na chungu baraka mmele. Chimu simu tibe hulebu marangu, manga dembo kwe nabo. Only me redo.
More music at neonfives.com.